musosera ntolantan kunda farafina gunkan burkina faso forobatɔn musosera ntolantannaw binna mali taw ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen mali kanu na mali musosera ntolantanna agaisha jara de ye burkina faso jɔ lamaga sanga sabanan na ɲɔgɔndan bena to o cogo la fɔɔ ka taa waati kofɔle ban a sera ntolantan ɲɔgɔndan tana kunu araba juye kalo ye tile 12 san 2023 a tana general mathieu kereku tɔgɔ la sera ntolantanyɔrɔ la ko tonu benɛ jamana kan burkina faso sera ntolantanyɔrɔw halisa u ma ban dilali la u ɲangilen do kafu fɛ burkina faso ni mali ka sera ntolantan ye tagali de ye kɔsegini ɲɔgɔndan be tan bamako yan tarata nata juye kalo ye tile 18 san 2023 ɲɔgɔndan nunu fila bɛɛ be don jeux olympiques paris san wɛrɛ 2023 eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ se sɔrɔli burkina faso musolakaw kan o ye mali gɛrɛsɛgɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka kosegini ɲɔgɔndan makɔnɔ ni ɲɔgɔndan nunu fila kuncɛra mali ni burkina faso seba ale ni zambi de be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan tako filanan na zambi ka fara jamana wɔɔrɔ wɛrɛw kan olu sen tɛ eliminatɔrw ɲɔgɔndan tako fɔlɔ yin na kafu farafinagun sena ntolantan ɲɛmayaso y'a yira ko jamanaw senkola bonyana kosɛbɛ kadi musolakaw ta tɛmɛnen kɛnɛ kan o jamanaw zambi tunizi marɔk kamerun nigeriya botswana ani afriki du sud farafina jamana 25 de be ka u niyɔrɔ ta jeux olympiques eliminatɔrw ɲɔgɔndan nunu na ni eliminatɔrw kuncɛra jamana fila fɔlɔ olu de be farafina jɔyɔrɔ fa paris san wɛrɛ 2024 jeux olympiques kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli do